Let's go.
Baby, niambie leo girl day. Kama unipendi niajue leo. Ama kunigeza kwako ni kuzuri. Maze hii sana ni vigumu. Bila kujulisha wacha ni kufahamishe. Glasi moja tu imetosha kukubounce. Bila kujibounce wacha ni kusitok. Look on the left, go for the right. Joke on the mic might make it light. Cause I know what you mean, feel on the mic. And me say feel on the right. Yeah, Sally B, Sally B. Bili kimu kweli alikuwa mkora. Ukichiki vile tuni kujora. Adi sasa hivi wana try kunibora. Bila ku cool on the bora. Vile sika na pumu kama chenda. Nikisema vile tu anachianda.